Moko.
Vijana wangu wa maskani mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigiza gazali zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Vijana wangu mina wakacha. Story nyingi wanazonipa mina wakacha. Shori zigiza zoza bambata. Mindo nataka, mindo nataka. Yeah.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata. Don't you know, Lumiani. Don't you know, mama. Don't you know Meni kamata kamata, don't you know?
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Toto. Lo 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 lo. Jaribu kuja kido. Zama ndani tizama. Usije lianzisha zogo. Aya, aya, aya. Yeah. Leo sitokuacha upote. Nikupeleke kwenye video. Na tena staki ukose. Baby,
Njuta mina. Ukidili na single susiri utapotea. My darling na mini. Wakikubeza beza sijale, I don't care. Wabaya ndo wana unadonge. Wacha wanga wanywe vidonge. Tulichaza lizombe. Sisidishe kipimo cha pombe. Bembea, pepea. Bembea, bendera pepea. Era zaidi, ukibembea. Bembea, bendera pepea.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata. Don't you know, Lumiani. Don't you know, mama. Don't you know many kamata kamata. Don't you know.
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Hayo yo yo. Hayo yo yo. Kuna wenye majina watakufuata we. Sababu uko na mie. Kuna wenye malavi watakufuata we.
Yeah.
Sababu uko na mie. Nani komesha nogesha tatisha. Minapagawa. Kwa raha zako nazo zipata. Kuwacha nogupa. Hai ya ya ya. Yoga zing yoga zing yoga zing yoga. Yoga zing 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 yoga.
Don't you know, don't you know that many kamata kamata. Don't you know, Lumiani. Don't you know, mama. Don't you know many kamata kamata. Don't you know.
Toto, we toto. Nani danganya danganya kama mtoto. Toto, we toto. Nani changanya changanya kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.
Nani vuruga akili kama mtoto.
We mtoto, we mtoto.